Climax Music.
Umewapoteza wote madu moyo moyo napenda kiwa ndani ya sketi ya blue wanakuita kama laya laya ndani ya moyo wangu upo wewe tu
Everybody, let's go.
To the left, to the right, everybody to the left, to the right, down, to the left, to the right, down, to the left, to the right, down.
Go down,
stand my time, please go.